Huh? Later, trio mio.
It's number one, baby.
Ah, tunaifanye ka ize. Anaku ize. Simu, manze tuko inje, bize. Anaku ize. Mani check one, two, tunaifanye ka ize. Anaku ize. Simu, manze tuko inje, bize. Anaku ize.
Manze tuko inje bize, wantako kuwa nisa june ifanyi kai ize. Doni jibu dex unaskuma kapa finje, na doni pande stage unaskuma mara ingine. Money check 1-2, jaza motion, motion. Killing these kids no abortion. Flow so nice na ni mingi kona options. Also, neza nunwa buzz na zi auction. Marapa genje tunakwanga wa few. Ni venye game ina prefer ma cartoon. Ni kama kunywa kusumu jume kabwa na Q. Okay, upcoming rapper kona pressure ya view. Mix na mafala tam falme na za face the music. Milka kijano na ni trace ma muzi. Skiza, unoma pule kwangi length ya Q-stick. Yo sauti ndogondo inazoza acoustic. Easy. Ubasina nangoja vieta Ivani Ibaya Mzinga. Slogan ya manigo ni cheki ni kaya sina. Wanangoja ni genyo ni pende kibranjira.
Ize, anaku ize. Simu, manze tuko inje bize. Anaku ize. Mani check one two tunaifanye kaya ize. Anaku ize. Simu, manze tuko inje bize. Anaku ize. Check one, two, one, two. So nyi wate mkona beats neza vibe in it. Hapo kwa mistarindo inafamonge ZBD. Etiana ganji bata nataka kuride na mi. Mini wife matire, not the one for keep. Wana ni watch, niki forward wana question. Takini ende next na mindo remote control. Foundation yangu nisha jenga mini mason. Mask off, makeup on top, naka control. Tafuta ganji wachegere itaku kill. Kuchanganya wivu na umaskini ni RIP. Mini komboka wuna taka ikuje free. Book appointments na iyo ganji kuje juu. Please, Johnny BD, you better pull up. Natoka ghetto, not a cool. Girl, Gaza Cartel, mini Rudra. Vibe niko on, nagomesha mpaka TZ. Da, accountant hapo kwa banki na hesabu. Pedwa green pasture na sibongi za managu. Cash madam, kwetu na kwenu mindo na rule. Get ready anytime, neza pull up, boom. Hakuna mboka rice, ni pressure to kuwe rice. Situ naifanya ika easy, ndo mzidi kupata psych. Weka za gwado buda kupumzika ni kudai. No easy, tunaifanya ika easy. Anaku ize, simu, manze tuko inje bize. Anaku ize, mani check one two tunaifanye kae ize. Anaku ize, simu, manze tuko inje bize. Anaku ize, mani check one two. Ama niko nadhani na come easy.
Si wamekosa mistari wapige tize. Ni TJ na DJ apige replay.
Ni young mama, anaku ize. Later.